Prima Classic, baby.
Hey, check your supplier. Hey, supplier. Hey, do I miss someone? Come here, just shush shingo. I want to kubisha bisha masera. Hey, bisha. Hey, Syria, I want some money. Mina posaka dem tima wangu. Hey, don't check Tanzania, don't check prison, are they jealous? Hey, bongo crown, Babylon, bomb the fire. Zima ndai, humo, humo. Hey, Rosaba, but don't get out,
medic.
Kwenye mani jasara katikati mbele mbele njo. Jasara kwenye show gala gala njo. Jasara mnyonge wako mpuko tishe njo. Jasara uchocholoni uyo napita njo. Wea sara, kisikiri jasara njo. Njo, njo, katikati njo. Njo, njo, jasara njo. Njo, njo, kwenye mani jasara. Jasara, jasara, jasara. Sampoza kudai huku line kisepo jiwe high. Mbona kizaizai kama chula mnagai. Hili dundo la kucheza kama bitch ipo high. Vipi dogo unatoa macho na nidai. Yulize kila napongea, mina wakwea. Kudade kumpea, wote wa asili. Huo ndo mmea, bila ya mbolea. Napokwea, na fast yes. Kwenye mani jasara katikati mbele mbele njo. Jasara kwenye show gala gala njo. Jasara mnyonge wako mpuko tishe njo. Jasara uchocholoni uyo napita njo. Wea sara, kisikiri jasara njo. Njo, njo, katikati njo. Njo, njo, jasara njo. Njo, njo, kwenye mani jasara. Jasara, jasara, jasara. Kune show, nesha, wone, on, al, sheni. Kwenye mani jasara. Jasara, 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 jasara. Chopa, chopa, cha, cha, ma. Na vina vingi mistari ipo kwenye beat. Inabana mina force na expand na jifit. Narusha botori kwa snitch kambali. Wanaotaka spam mbona wanachekesha. Na mkanda wa kaleji mbona utapasuka. Wanaotaka spam mbona wanachekesha. Na mkanda wa kaleji mbona utapasuka. Aha, sound ina switch kinoma. Wapinzani hoi wakiniona. Na furuga mechi kila kona. Choba, 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 choba. Sound ina switch baka homa. Wapinzani hoi wakiniona. Na furuga mechi kila kona. Humo, humo, humo. Jasara, 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 jasara. Kwenye mani jasara, jasara, jasara. Gala gala, kwenye mani gala gala. Jasara, jasara, gala gala.